ZWAP.com.
Excess amount of love for you, baby girl. Love you can't done. I love you to the bone.
This is for my boys.
Namanje. I say give it up.
Give it up.
Nakumwele kiamu isambari achimu ticha mango. Natamba na pigina na meso. Napukunya numu juwandi mayuyu. Warima nati wangu wangu kufigile po. Mama wali wama kujikisheko. Narifigile na mupepi. Yeah.
Asila isa wakwela wae.
Idea.